chipupute.
Smokumziki.com.
Hawana man, wana man, wana man, wana man. Hello.
It's the kids, baby. Uchawi ndele wala ndumbani baba
yetu mkombozi
mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi
huku kwetu bongo mani kizipata hizo mani unachuki wakino manoma vinanza misilani kudadade kudadade ki unaocheka nao au ndio au marafiki feki kudadade kudadade ki Shasumu hata siku ya kukulisha keki hawa eleweki
Kama tupo bongo mani
yeah.
Kama tupo bongo,
bongo dare salama
Kama tupo bongo mani Kama tupo
bongo, bongo dare salama
Kama tupo bongo mani Kama tupo bongo mani Kama tupo
bongo dare salama
Kama tupo bongo mani Kama tupo bongo mani Kama tupo bongo mani Kama tupo bongo mani
Smokumziki.com.